Want you record. Nivumilie, usinikimbie, eh. Panda shuka zikizidi, nikwimbie, jivunie, eh. Mina zidi tia bidi, kwako na ringa ringa. Kwa mwingine sito kwenda, jinsi unipenda penda. Kamwe sito kutenda, moyoni umeniteka. Mini wako mateka, kamwe sito toweka. Mimi kwako nimefika, upo maradufu. Wakifika one uko tutu, ahadi zao zote tupu. Kunipenda na shiku, so nipeham, nikikuja kam, alfa ham. Jiliko choka mam, mapenzi tam, epuka za uskam. Shake that bam, wacha wa confirm. So nipeham, nikikuja kam, baby, alfa ham. Jiliko choka mam, lady, mapenzi tam, epuka za uskam. Ey, shake that bam, wacha wa confirm, ey. Opo kamili kamili, kuna wapini wa mwini, baby. My lady, urembo wa mwini pia, akili akili mpenzi. Namini, ey. Wapili wapili baby, my lady. Urembo wawili wawili pia akili akili mpenzi. Na mini, kuma uko on top. Don't stick it down low. Baby uko on top. Don't stick it down low. Baby uko on top. Don't stick it down low. Kuma uko on top. Don't stick it down low. Hey, skiza na busemo ubishi. Kumba mimi na wembali otufiki. Tumaza o kama za fisi. Awataki kwa natukifanisi. Ila tutabakia pamoja. Ututenga watangoja. Watasidi tukubonga. Benzi letu ndilo hoja, baby. Ila tutabakia pamoja. Ututenga watangoja. Watasidi tukubonga.